gifted producer.
Another hit. Oh, oh. Ishita mwiko tenda la mahawe. Mane yapo na love yapo. Oh, oh, oh. Ufile waja mumundu ebyaba. Hey, yeah. Gani kapenta ni fiofine. Gani security fiofine. Yeah. Hey, yeah, 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 my lover. Ufile watch to understand. Oh, oh, oh. Ushewa Mandela nsoe nyinga chunidi na iwe mami.
Ndela Mandela.
Sefuga nyingi penda lama. Oh, oh.
Bosele, iya kwenye fe ubuikele. Ishika mwiko, tema pedo nenda lama. Izikana mamu chite mwiko mwotema. Ama dola na mafifi ya chapefe. Na sumi na kanshi wale mbe pafe. Dani pampo na mwole wena jizi. Na mwone kwa tuka bako tumakiza. Jiwofu afya mwako kuna manama. Swaki na yo, noti ya kukultama. Ila tapwati sumaka kubota. Achule luka la kashita tapita. Mwabula lavu wabika po sistata. Mane ya mwana na mwaya kwamu. Cheno mu, iwo kupia mu.
Gifted producer.
Iwo kupia mu.
Mwana wela so nyinga chinidi na iwe mami.
Ndela Mandela.
Sifuga nyini benda lama. Oh, oh. Ndela Mandela. My love away.
Start that fin to my paper fit. Nasumi na kanshi wale mbe pafe.
Start that fin to my paper fit.
Nasumi na kanshi wale mbe pafe. Mane mane nechite mwe kota fende la pamo. Elo ni sheni moli wena pampamo. Ula chingo po fende ingishamo. Every day for follow swamo. Love tenda na mole pishamo. Ndapo amo pafyo mpishamo. Kufuka ulimoka shana. Dawaishi wa stata ni satana.
Sio Mandela so nyinga chunidi na iwe mami.
Ndela Mandela.
Sifuga nini benda lama. Oh, oh.
Na 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 na.
Ndela Mandela. My love away.
Yeah. Na na na.
Ndela Mandela.
The gifted producer.